Oh iya, diajak dia ritim. Nah ini pun dikagas bel. Naniko, naniko,
paco, paco.
Kamu apa-apa, kamu punya guna bamba. Kamu punya guna bamba. Caca, 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 caca. Caca, guna, caca, caca. Kamu apa-apa, kamu punya guna bamba. Kamu punya guna bamba. Caca, 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 caca. Caca, guna, caca, caca. G.O.D. memuliki ini ngai kama G.O.L.D. Nimelenga madhambi, nimetupu. Sikuchaki ni mechak, chak mina roll na mokosi. Niko juicy, wesi kupata mikosi. Yendo provider, misi kosi. Oh yeah, pendo lake kwangu lime kolea. Nitamuinua toka Kenya to Korea. Nikipiga magoti, anario Korea. Abba, father, abba, abba. Ame, nijaza miki, baba. Katika na energy, devil ni allergy. Toka kwake, achana na ye. Achana na ye. Twende kazi, ini burudika gospel. Kamu papa, kamu puja kuna bamba. Kamu puja kuna bamba. Cha 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 cha, cha 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 cha. Cha cha kuna cha 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 cha. Kamu papa, kamu puja kuna bamba. Kamu puja kuna bamba. Cha 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 cha, cha 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 cha. Cha cha kuna cha 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 cha. Tupatane kwa papa, tupatane tukatike na pupa. Tukatike mpaka tufunje mifupa. Najua wiki imekuwa hectic. Karibu kanisa abudu na tactic. Go, go, gospel party. Hata ukikuja na party, party. Anakupenda, jienjoy kwa umati. Uoni tumeteki over. Mbele kando, nyuma, all over. Amejupatia swaga, step over. Kwake, akunanga ma pressure. Pendo lake ijapima demesha. Yo, kimia, shetani kombesha. Katika na energy, devil ni allergy. Toka kwake, achana na ye. Kampa baba, kampu za kuna bamba. Kampu cha 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 kuna cha 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 kam kwa baba kam kuja kuna bamba kam kuja kuna bamba cha 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 kuna cha 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 nakurai amenifanya gospel rapper yena mi tumeshikana kama kapa shetani kuja ona vile nda kulapa hapa tunaburudika na vile biti na tunda tunajawa na the holy ghost fire tunakatika mpaka devo anagwaya kama daudi nguo raruka uko kwa kiti basi nyanyuka yesu alidedi kwa mbao nigeti kwa beach na gonga shetani mabao niko poa sitatupa mbao yo katika na energy devo ni allergy toka kwake achana na ye achana na ye twende kazi ili burudika gospel kamu kwa baba kamu kuja kuna